yeah. This is a Caribbean Swahili mix. AC Records. Yeah. JBeat, Coxcrew, Chacha, Radix, J.O. Apingude, Bado Ugo.
Psycho.
Wanna take attention that you're getting, and they hate it. Your man and they are hating. Kill a time to switch lens on a medi. Wakita after the lost coin at you and unwe fegi. Kama parabola room chapu jukusafisha hata make it. Lately, wamekuwa walezi. The truth face it. Kwa kio kila morning. Boiling, your boy juice slaggy. Jukche usha bongo ni gazi heavy. Slaggy, tutak this cross kama overlapping. Na kudu za chupa ya maji. Jumo the game ni sweating. Na maheta dehydrated hawa bambi. Check me. Nipe mic ni kushonda change lives. Nipe mic ni kushonda change lives. Nipe mic ni kushonda change lives. Draw a tuwezi tukiwa na change lives. Nipe mic ni kushonda change lives. Nipe mic ni kushonda change lives. Nipe mic ni kushonda change lives. Draw a tuwezi tukiwa na hizi rhymes. Nipe mic ni kushonda change lives. Nipe mic ni kushonda change lives. Nipe mic ni kushonda change lives. Draw a tuwezi tukiwa na hizi rhymes.
Kilio. Mimi ni msani. Amuli na jami. Nipe mic. Box squabble sing low. Sing low. And low. One soldier, one mic, one lighter, one vibe, man on fire. Some of them are love me, some of them are brief, some of them are dusk me, some of them are tricks. None of them understand me, that's the one I be free. Catch and hit the mic, well, hello, well, hello, the one I know. Give me the mic, give me the mic. Hit the mic, sell and a sack of cheddar. Ni wasani lakini mchezo wadipenda. Na mwomba mwola angalia wanipetenda. Kutesa wadipenda na tamaza pesa. Kuchichoche na maombi hazifiki. Juu ya mawe kila siku mimi nimetunga tiku. Ambisho zangu kila jeli joni biki. Kwa mfano na stop square kwa sili. Kubiashara acha kuingiza feelings. Kumia akili siogope kumiza mwili. Tafia mbaya za ndini kuchocha pia akili. Skills za akili ni topenya hadi kwa mwili. Mifari za wanachisi.
Change lights. Nipa mic, nipa show, bila na change lights.